Hili ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza unapuza. Hili ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Achanti baba nasma super duper didi DJ Brata wawe
Sacha.
Situpo paka tunaji, tunarewa tunaji, tunapesha tunaji, trakula mtunke tunaji, kiyashua tunaji, vigodolo tunaji, kama takapunda tunaji, tukasheshe tunaji.
O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atakuja chulewa hiti mchango tenkirima, atakuja chulewa hiti mchango tenkirima, atakuja chulewa hiti mchango tenkirima, atakuja chulewa na tenkirima na uja chulewa na tenkirima. Kanya tosa kupa gawa kuna pumpia nanawa wote tuende sawa, kuna pumpe kareta utata kandisha msala, watoto mpagala wanakata waya. Sema tuende Sacha kapumpia duwadu kashusha panadu, wizi zoni kenda bichi kabeba kizwede, wote tupo paka chai chai, wote paka chai chai, tupo paka chai chai, wote paka mama tuende, tupo paka chai chai, wote paka chai chai, tupo paka chai chai.
O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atachanguja chulewa hiti mchango tenkirima, atachanguja chulewa hiti mchango tenkirima. O jamani, kwote pija juu, kwote pija juu, kwote pija chini, kwote pija chini, kwote pija juu, kwote pija juu, kwote pija chini, kwote pija chini. Tumisile tunaiti, tukakande tunaiti, kula chuma kula jumbo, tukutane tunaiti, atima dada tunaiti, wanadanga tunaiti, simpra yanga tunaiti, watacheza tunaiti.
O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atachanguja chulewa hiti mchango tenkirima, atachanguja chulewa hiti mchango tenkirima, atachanguja chulewa hiti mchango tenkirima. We jamani, pija moja 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 fanya kama unapija, pija mpili pili mpili fanya kama unakili, pija tatu akili wapumbia kili pofyatu, pija nne fanya mdogo mdogo paka unichune, pija tano salasina pili kaila mfalu, salasina pili kaila mfalu.
Twende baba chibindu salasina pili
ratieni, watoto wa kinunduni azaliwa watoto wa huko semiguva klimbu wazio chile mpwaya. Waswa tisina mbili keke champion midoje mwelari laiti na kisha siku 328 inazunguka
besi grafiki, watoto wa salanga mategu
mishi ndeku we mwana mkuja mki
kofi za gen. O jamani, pombe zao achalewe litese kini, pombe zao achalewe litese kini, dudu maleli ya kilo kwa Tanzania
kupio,
pombe zao achalewe litese kini, pombe zao achalewe litese kini.
Trasina kilo wana peda
baito katana
rakusiri bisho arabe arabe
sho eta nege wanya kwambiri
salatina
pirwe
sana watoto mwisho na kwa mligo ungu taira kuzo kupaka wa ezema tota mimi zawa
hecheke
mwanangu akilifita kuwa akubali sana mwanangu abunduka siri tafira atuwa sikari ya kubo
salo bimi ya mala dogo mwenyi luka nichia
atibu mwenye tota madari na msira lakina shumboti
shumboti.